CCFN nonoku ko woni dow jonde ko hawta gollida ko minister hawjine fi fina tawaji ko leydi Niger e fi hala leydi France mabbol baade joda nigu leydi France do de leydi Niger wadde satarma nofu do golle centre o docteur Iro Sabi o hore jodidabo kono kureden
la situation actuelle
fi der mo CCFN tawaji der wakati o waylaki demu wonana der hawju gomnati mo leydi Niger e mo France der hawju oni gomnati fu ko tawa sato der leydi aminno na leydi tuba ko be moyen fu no wodi kede ko be tanta hawju no kurene amma joni der fi o ko leydi amin tawa gomnati leydi nin tan hawju no kurene gam ento dilli
personne les a chassés
nokku mobirde kulle fina tawa hano bedi e ko nandi e mun wala na chaka CCFN Jean Rouge golle nokku mobirde de woni hawra resa kulle bedi e ko nandini dergina fina tawaji din far bangere jimobe be goni be kolla ko o fi no woni no ummina hakkiloji mabbe Abdul Aziz Munkaila Jibbo
le CCFN
CCFN nokku ko leydi didi hawjino leydi made en Niger leydi Tobago France hitande fu leydi fu no wodi kede ko jojinanta no kurene amma joni ko Tobago en dilli hunde non ko na buitan yaade yeso golle no kurene minen jimobe ko min duato ni woni hoyirna hebo derfi o
o nokku no wonno nanga gam waddugo balla far andingo himbe pama bedi gadiradi demle leydi Niger e adaji leydi France
l'état nigérien
gomnati leydi Niger adi gollina no kure biyetedo CCFN hana gam tuba ko be dilli wakta ko min omba no kurene salam do jebi fu no kurene no wadan golle mun no handil gomnati jimobe e bibbe wuro mon fu no dara labi diye han tokke ko watta no kurene sembe mun warta
tazum culturel
no wonno holla ko ofi bonnata golle no kureden sabi minister hawjine fi fina tawaji leydi Niger no woni no wada tokki tagol do no kureden